Another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Jipongeza. Name with your baby. Kumenaya na baby. Oh, ni muna kipenzi. Name shenza kupendi. Ama kwa ni mtihani. Mambo mengi dunia na mistress.
kama kupendwa mimi. Nitajipenda peke yangu. Oh,
kilicho mpoza fala kujiona simba kumbe swala.
Kandeti pesa, sana pendeza, na tena na enjoy, na wanangu maumbo.
Oh, akamtina soma, na akamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani,
aina sema po.
Auna elani, maswali mengi kwa waita, auna shingapi, ni shingapi, auna hela.
DJ Moria.
Nimeachwa staki tena maswali. Nenda bichi kula upepo bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Hello? 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 Hello?
Kwanza unaga mabozi,
hauna mama.
Unaga mamluki,
hauna mama.
Ukifa uozi,
hauna mama.
Kioza unuki, tulika kinyonge sana.
Tajiri, unadu.
Waja tu agize bombe nyama.
Tajiri, unadu.
Hey, anangu wazimike jama.
Tajiri, unadu.
Tajiri ya taarifa bwana.
Tajiri, unadu.
Hello, bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's two kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Ajino.
DJ Moria.
I have funga maget. I have funga maget. I have funga maget.
Hello, pesa nyingi, pesa nyingi, ama tukiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto, no, no, no. Pesa nyingi, ama tukiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto, no, no. Shauli zao.
Oh, oh, oh.
mpango wao. Kwani si atuli kwao. Na mwaka huu tutapiga bebe zao. Tumetoka chaka kupigika.
Shima limetema.
Sa tuishi ni maisha kideu.
Shima limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima limetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawane umasikini. Eyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata.
Apate.
Kikidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti, ale funga mageti, aya funga mageti. Bado kidogo,
yesa yesa yesa, hey. Yesa yesa yesa, hey.
Bado kidogo,
yesa yesa yesa, hey.
Kidogo.
Maskini leo tumepata. Na wala hatuoni wala tuteki ya kili ya mbwata. Sabuni leo amemaliza utata. Kakuna kesa mbwa kala mbwa kupaka kala paka. Awe, jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima ni mjema.
Sabuishi ni maisha kideu.
Shima ni mjema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima ni mjema.
Wanangwe, niko wapi? Tuga wano masikini.
Kupigika mwisho kile na nini.
DJ Moria.
Mr. Kingsbane,
ay. Kipane bane mwisho kile na nini.
Siba nige flati na miwe, ay, akushinkari ding kipi namba. Entonu sitle mandu shai namba. Ishai namba buse buse, ay, akushipe fresh tola gala. Achigu pegele totoza, afuni ninja seba niga. Akipi diamond tola gala, ay, siba nige flati na miwe, ay, akushinkari ding kipi namba. Entonu sitle mandu shai namba. Ishai namba buse buse, akipi pe fresh tola gala. Achigu pegele totoza.
Minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Sina
Zinachaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Zinachaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Instagram, Facebook and Twitter at DJ Moria.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuoni, tunavyo kula bata iwachoni. Sisi sio levo za watu boni, bado wananuka maziwa watu kwa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao sio wengine. Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sisi yao sio wengine.
Oh baby, when you come back, take your eyes on me. Kwa moyo hakuna matata, shaka kambi. Hauna baya, hauna kona, hauna dhambi. Tazama usoni, my one and only. Nimefalling kwa penzi laka, shaka kakaka. When you call me, sauti yako inanika matata. In the morning, nacheza rumba, chaka chaka chaka. And you know me, when I'm falling.
DJ Moria.
Ya mapenzi ya menishika haswa, sando nini na vyo penda weo wapa. Saivi na vima nikitembea na nata, na enjoy mapenzi shaka shaka.
Salome, niweke niwe shemu wako Salome.
trip Zanzibar. Need a rock in the rock. Need a Betty on a yacht, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rocking with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish game never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
One night, night. So let's go party, mtoto wangu, let's go party. So let's go party, kama hakuna wasi wasi. Aya, aya, aya.
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
Unamjua Simba,
nyama.
Sio huyo wa picha mnyama,
nyama.
Huyo ni wa Insta mnyama,
nyama.
Huyo utopolo mnyama,
nyama.
Nyama,
nyama,
nyama.
Nyama.
Wa vikombe vingi mnyama,
nyama.
Anaupiga mwingi mnyama,
nyama.
Unyama ni mwingi unyama. Nasema, unamjua Simba,
nyama.
Kwa kimataifa mnyama,
nyama.
Mnyama nguvu moja mnyama,
nyama.
Anatupeperusha mnyama,
nyama.
Nyama,
nyama,
nyama.
Nyama.
Wa vikombe vingi mnyama,
nyama.
Kwa kimataifa mnyama.
Nyama.
Ana upige mwingi mnyama.
Hatushikikikikiki.
Hatukamatikikikiki. Watoto wada. Watoto wa Msimbazi. Ita mashabikikikiki. Umianzo mtitititi. Dansi mungu. Kombe Msimbazi.
Sio leo toka zamani. Mnyama. Hana mpinzani. Sio leo.
Asante.
Ayu. Asante.
tafadhali, tafadhali. Kauko na bebe ifiche mbali. Nani kuna wana wanaponda mali. Kasi wana mwaga madolari. Yeah. Wanagiza, wanagiza dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demo na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani. Naficha, naficha kwa pani. Baby wangu naficha, naficha kwa pani. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ona mafisi wale, wanavyo itaza mafisi pale. Sio kama na wadisi wale, baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demo na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha, naficha kwa pani. Naficha, naficha kwa pani. Naficha, naficha kwa pani. Baby wangu naficha.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby, ndo tuseme umesusa.
DJ Moria
Nishwaregi, kwako nimeka nukta. Walo kwambia nala Zuchu, sio kweli onazusha.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji. Wapekole yao wanatwanga maji. Na ongeze bigi kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama kwa inuka. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwa inuka. Kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Kichita, 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 kichita kimi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umemewa chakata. Mapenzi mweze kiwango, na umejaliyo talata. Na mjanijua kwa jambo, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi, chi, chi. Amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti. Nimeoza je sasa. Amuli chi chi chi. Amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti. Na kuwacha je sasa.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji. Wapekole yao wanatwanga maji. Na ongeze bigi kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Masifani fanya wainama kwa inuka. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwa inuka. Kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Kichita, 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 kimi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki.
Yani kama yangu, utaipata hata mkibana.
Yani kama yangu, utaipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi.
DJ Moria.
Yani kama yangu, utaipata hata mkibana. Hai baba, no no no, my people try to me.
Hai baba, no no no, my people try to me.
Mungu baba.
kumbe tumelewa. Ni dunia kuna watu wanaboa. Mungu Baba tusamehe tumekuwa. Ni dunia kuna watu wanake.
Chikiri pa 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 pulipu.
Nikivanikiwa, nini unapungukiwa?
Nikivanikiwa, nini unapungukiwa?
Shigiri pam 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 pulipu.
Shigiri pam 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 pulipu.
Usopenda mimi nikivanikiwa, wote va 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 yo.
Va 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 yo.
Penda wewe kufanikiwa wote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
DJ Moria.
Yani kama yangu kaipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata kibana.
Kama yangu, taipata hata kibana.
Hai baba, naona na mapepo tu ya keme.
Hai baba, naona na mapepo tu ya keme.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekuwa. Dunia kuna watu wanaboa.
Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganya na vyozo kuchiti. Mio jicho liponyanya ni shakula kijiti, na maguma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, apenda gima
DJ Moria.
Na na na, umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher, teacher konde. Teacher, teacher konde. Amya teacher,
DJ Moria.
Teacher konde. Teacher, teacher konde. Hey, umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unako nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, penda gima kiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher, a teacher konde. Teacher, teacher konde. Amya teacher, teacher konde. Teacher, a teacher konde.
Nilikuwa na wanangu kina Jino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zalio, bebe imewaka na show,
show kali.
Sina kebunda, bebe imetaka by show, show,
show kali.
Sina zalio, bebe imewaka na show,
show kali.
Sina kibunda,
Bebe ni mitaka
ba DJ Moria
Mbuzi kanguka kwa muza supu eh. Hello Supu 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 Aye Niseme nsiseme
Sema
Niseme nsiseme
Sema
ah, Uyo mtoto Ana utama Kasa Ma Eti ni semen siseme
Sema
Ni semen siseme
Sema
ah, Uyo mtoto Ana utama Kasa Mama hey. Aye Body Achi no wana man Oh Papi papi la A boy wana man
Bati shengu masa sema tambe Kiyo Jaiva Away Unjan man Go away jealous man Ungafulele mpimelo ya Stay away man You better go rest man Away Unjan man Go away jealous man Ungafulele mpimelo ya Stay away man You better go rest man
Sikujua kama ulishamposa 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 Nikijua kama ulishamposa Ulishamposa Mini kimtosa DJ DJ Kumkoleza nilifanya DJ
Kutila mwiran this city Everything we do is dirty Ayo wait
Mbuzi kanguka kwa muza supu eh. Hello Supu 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 supu
so,
Aye Niseme nsiseme
Sema
Niseme nsiseme
Sema
ah, Uyo mtu Ana utama Kasa Ma Eti niseme nsiseme
Kanamna, kuna kanamna, kame nyoka All I wanna do me and you la vida loca Kanamna, kuna kanamna, kame nyoka All I wanna do me and you la vida loca Onjeshe, onjeshe, onjeshe kidogo suna
DJ Moria
Aya waoneshe, oneshe, oneshe unavyo puna Girl, dati wine, dati wine, dati wine we baya una Girl, dati wine, dati wine, dati wine we pisima Bebe ma, kijiti ma, kiti ma Aya ma, 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 ma Aya ma, 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 ma
Yeah
So
Unanipenda wena Unanisikia wewe Show me what
sumera nipe sugar nifuna wena nataka nilo nataka mwa wena weka nipe water holy water I need me a love so nice fukua fungua vibe so
Kitima, kitima, ayamwa, mwa, 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 ayamwa, mwa, mwa, mwa,
yeah.
So nice. Pereka, rudisha, nice.
DJ Moria. Another monthly video mixes. It's DJ Moria.